Mr. P, respect man.
Nyumva nubwo bize iby'urukundo ngukunda, reka mbe kwibutse bacu atutaza byibagirwa. Mu magana yose yabeza bose ntawakuze imbere, Nyampinga urabahiga ubona kuvaho nkajya he.
You're so beautiful,
I wanna grow old with you.
So beautiful,
I swear to God I will always be there for you. Ubona nagusigaye, oya 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 oya, ese mbwira ubona bishoboka, oya oya mama, nukuri sinabikora. Nagerageje sinabishobora, oh baby. Hello baby, now urabibona ko you're all I need. So don't you walk away, kubera ko you mean the world to me. Oh, tuzarambana, tuzasazana, uri njyewe ibyo ni hame. So nugira ubwoba mami, yeah.
You're so beautiful.